studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
talatar sappo etati lewru novembre sappo e jeddi yamde jabbili maslimaaji chapande nay e joyi gawo ngalure askia njottino no do kabaruji du yumor way gal kanko noddirte do mamadi keeta won to boggi jamde to sekirabo on kompetite wiide gal gadra kebaade arande o fandi fu yimbe le taton keddiki len hewbe du barmili hen wara warto goto hebbin mobile bomboje kenyen so fe'iti ngel ngalure gawonde gobe jaden kobe biide pabutode kabar islamo ko be bi kambe ngoni tiagal dido bonandaji le on do wattu fu botan wonde wadde bamako dono kerr laamu kesso o wori holitindi ni to blanto yimbe le kenyen jalti ton ko yaata yimbe le temeta ton bi jabanay dido golleji ministre en commune de kabaru kabarde le leedi france kany e le leedi almagne be nati kenyen do bamako do koni faana modou fab joto yalon kaddal e kawrangal han be ngirta ko yaawi sakirab di won mo sembe kabaru jigi min jogini on do kikirande di bismillah modon e hadade fa hande sa haleedi ndi bubaybe kolitiwide hanken wara warto goto kanyun hebbini mobile bomboje so yef itingel to gawoto dum latik sababu du so civil en taton keddile hen yimbe le hobe kanyun en barmili hen yimbe le sedibe wombe to gawoto kolitiwide keddibe le hembe fule fedde oni de gollata dum to gawoto e ruji sedda tiagal ko odo bonanda wadi ko gubal bingal pabo tongal kabaru alislamu ko be bi kambe ngaddi do golleji hono wori usman yali budi
Altinere hanke wattu yamde jetti wonno ko mobile 4x4 gotel nati le dalare galle goto gondo leddi hande jetta barje gawo do lawlo bariya fusugol bombore gonnonde le mobengel wadi yonkiji himbe taton e barmbe hewbe ministere humini nande nagu bibbe leddi mali holliti dum le communiquer goto ko be do hen wiide e dum tafonno suudu dogotoro gawo holliti wiide barmbe chapantato di do ngari le mudu nayo e mabbe ananawni sanne wondube daranede sawrede le o wattu o kabaru jurudo le ndusudu dogotoro fusugol bomborande bonni cuudi kewdi gondi badale don e wi ministere de kanan ko be leedi men di koliti wi de denagu on nokku kanyi e golidi be mudu ana gondi e daranade dum kabaru kebaado juurudo e kanan ko be leede tuba ko be koliti du afp himbe kabboji di don mo leedi afrique du sud goto kanyi mo zimbabwe goto barmi le o bonanda be yo gollobe unmas gollirde gollidonde e minisma o bonanna gaddo erengaaji seeda tiagal mudum fu gubal koliti ngal wiide yo alislamé e alislama ko habanto gongalle al kaida holiti wide wadi o golle
tagal ko yimbe labe keddili en so wobbe barmili en be koliti wide o do bonanda kaaki kewdi keddili hen be koliti wide du cuudi kewdi kany en tiamile be do ngalure jamare wonde tonde wi nyaloma hande lamon hani fiddo hen dabre jawelo hani renirde yimbe la wombe tombe sabi de wattu juna hakkilaji mabbe jodaaki fi be bihi wala fuddo mo dido bonandaaji baajo tadle ngalure de kede goto ko sifido hen do faccita Ousmane Diko
Farde nden wo yimbe warbe setari nokku o mi anda ko be ngoni kene wattu 7h jema mido fewtuno e nokku minisma mo gudurantan fali hakkunde amen apprenti o uddi se totikan kilemo be ngel suka o latiki bel hore jati sabe minitaji joy tiagal mudum tam masiba ka wadi ko jamsi e un conteneur o ko mi tawi fu yuli fudu boni bete o gouverneur o wari fay o jataki men semina o wari yewde pilo ngol cuudi ana won barmube le hen won maybe won cuudi chamdu di o yataaki iga do handen men gala reeni be fi si tay lama o waawa darade dande mudum tan halana men gon
dunke ande wobbe kay kolitiwde fa handen gobi jaddin kobbe wala fu dabareji ko ndartal sona fa hobbe gombe leedi ndi mbitta njoppo nokko kanko Serge Daniel o yo andan do kabaru deena gusanne kede mo ko sifi do hen do facci tango Ousmane Diko
gal gubal gondugal wadde bonanda ko me anda yalla habtobe e mu'ina bomboyde ana gondidande e le wonde le hawjinde watere min do horam anda ka hewbe famu ka ana lando ko e mu'den mande wadobe di golleji ana holla jalti e hawjinde ardibe gubangal fesengal wana peccugal min e hore mi de lando hore am seba hakilata ko wongodu woni e be jidi gubal fransingal yoppa mali sabede e be andi notibe aduna be an jogi dabareji hado jibe sikitaade
sekrab so ngabido bemala me ande ngalodo bayni tirton mi joju modo non noddimi do dido numeroji didi kalon ko jiddon chapande jidde joy chapande jitte nay sappo go chapande jidde joy chapande jitte nay sappo didi kanko horejo ministre yambe sumaylu bubbe mayga bete hande be puddi botu mabbe do bo moko dono keri lamordo keseden gori le majjun o yo wara o famina jamare de hono dido anyaaji bamira le nokko holli tawede yimbe le hewbe kanyi e matal le boto iwrube le pelle politique kanye le belle societe civile fa yotto gubbande kaborde le leedi meden dio o do boton hande jukkite fa le sappo e jiddi lewru novembre o waroru ndo pelle politique lutindirde lamu o de kany jaka le boto be koli tiwi o do anya lamu o tan bami wala fu yimbe wobbe kasen be jewti do hen kedemo kanko no dirte metre demba traworo yo goto en juttino kabaruji fedde IRD de ko mo sifi do hen do fotti tan Ousmane Diko
memba ani tan nandeli hen yimbe joddaaki yimbe kaadali tiidalaji mawdudu ana eden le tiidal politika ko beedi do e wayde denagu ko boyi won ji ko wadi gaaw kenya ko wattu mo daranaade denagu leedi men laataaki tafendu nanudi juudume le hen men galda e mudun laataata ko tawe yimbe landaka tawe yimbe du kaldaka finde boytay goto tan batte wayi wadde president e hakkilu mudun ana wayi wadde finde wonde le feccudu leedi won ji paade de fu majereji kewdi ngadi salanaade dum datude region gaaji kessi cercle gaaji kessi communaaji kessi le paade de fu minen men natta e o projet mo takite mudun yo feccudu madinon waawata laataade men walde yinde leedi meden men natta leedi do sababuji
le on do wattu fumadireji de an gondi e jokkitere jadde sabdebe kollitiwide kenya to blato ko yata yimbe le temeta ton kany en jalti ton le region sogobe kollitiwide be jabanay yido sariyaji kesi bamadi le leedi meden di sukabe jokol wombe tonbe kany en gadi de do madire yambe taccidatul mangol won gongol tongol do dum latiki sababu dum so womobilaji de be bonni ton be mbebe kaja bla wad e region wattu jono kedama kanko no dirte Idrissa Kulbalo yo kanko lami fedde conseil de cercle to bla en to to mo ko masifi do hen do fati tango mumini
yimbele ngendindi jabayno dum sabe de le projet arando o holitama wide bla an hani latade cercle de region sa tabene bla yo cercle mawdo so yama on ko mawdo nata le region kesso san dum hana yela men yo bla lato region yo dum woni yela yimbele ngendindi minen dum miden jukkibe kambar mum min jalti le talkurundo holitama wide bla yo cercle joji do commune ngaji sappo e jitti ka joni commune ngaji jene o hebata kanye du pontalo ko jogi yalta e juude makko min bawa jabde dum gonga kay yela men yo bla la to region so wana du o heddo no o worri cercle gondo le region si
ministre en kumnibe kabaru kabord leedi france kanye leedi almagne be nati ile kenya do bomoko do be jidi horeje ministre sumaylo bubbe may ga tagal mudu be jidi e lami do kabaru golleji 5 sahel di leedi meden di be do ministre ngabdi don wottu jono be be kaja kaldal e kawrangal tabe ko yaawi leedi meden di Ousmane Nyali Pouli
wargolo ministre en humnibe soldasi en mo leedi france e leedi almagne ana fawi do kabaruji dede kaldal ngadangal fa jam hebe le mali e habgol e terroriste en yottade mabbe do bamako do kenya altinere fu florence parli e ursula van der lehen ngadi batuji kewdi be joddake e militaire en leedi europe gombe do humnibe janginde soldasi en horejo ministre en sumaylo bubbe mayga e dawro nawo golleji fedde g5 sahel tawto general leedi mauritanie hanena oudsidi tagal ko ministre leedi almagne joddi e hore du gouvernement Mali o o yey o hawro e fuddugol golle leydi makkodi do darna gol golleji jande larme Mali o beydi do hen wiide kanko ministre o gollidal ana wonde wadede fa jam hebe leydi Mali ndi holiti wiide soldats e Mali be ana kani beydinede famu fa keba kabo e terroriste en kanye e wadobe masibaji kanye e darna gol basiji ngado yakunde gube njogide kaborde de leydi meden ndi
studio tamani yo fa ballamu leydi Suède Danemark Suisse
et fête de l'aide Europe. Sekrab nyalo nen li cercle ngaji to en pouran li lamu en songo do be kolliti wiide wattu jono nokkuma no dette lele hoyi dum li lamu en songo bi jogi ton tit Allah mawdo no maye mabbe go han taccirede se de bak ngay didi goddi to de fu be kolliti wiide boni be ngadi no dango fode lamu tinno fa bobbe ko yaawi se duru be ngardan do san do wattu jono imma daraja ngondi e wadde ton ila bete hande fa be lon be kan sakira ton nyaw bu balla suka be ngala hitana fa yotto duubi je kanyen kan fesede le o do nokko se urude ngardan do dire do be kollitiwide kammo o dari ki ton wattu jona yimbele ma hobbe kany en gondi hebu ton kebe muuden mittiteden wiide to dire to wajibe keban hitaade hikande sabide kasaraji kammo di mawni ton sanne cuudi kewdi kany en chamile o don nokku sekira do katten kiki da hande do kabaruji di min joti on sanne hedaade hejo jamen ka faande kedde hedaade honno andirton no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam.